bad man found this thing.
MJ Records.
NanjaPhoenix.com.
That's the chat.
Wana shanga, wale jama, kwenye napendwa sana. Miki daga, nafsi na chapa, ipwa nantukana. Na wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Abeni wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu. Eti mama, sinakufa na tunafikishana. Inu kaka, kazi mita, inabima sana. Na wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Abeni wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you go?
Kitanga, hata ntuwa na njaa wana waza kukumanga. Vita yetu kwenye beli so ye panga. Si wapinzani ye simba miyanga. Mudala wane, le mwane nawe, wana mwala. Murunji wange, katite wange, wana mwala. Wakija kwako na maneno musururu. Wanakwambia natumia putururu. Wote wambea, waoga kakunguru. Lakini bati mbaya mdomo hatulitushuru. Na wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu. Amini wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you go?
Kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Abeni wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu. Na wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Abeni wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you go?
More music at NanjaPhoenix.com.